ukubingelela ngephasika kini nonke kulokhu kusa ngijabula kakhulu ukuba lapha namhlanje tabernakele ngalesi sikhumbuzo sikhulu sephasika inkosi siphe usuku oluhle lalokhu ukukhonza futhi silapha ngalokhu ukusa emgubhweni wesahlakalo esikhulu ukwedlula zonke esezake zenzeka ezweni ukuvuka kwenkosi yethu uJesu wayemkhulu ekufeni kwakhe kodwa abantu bangafa kodwa wayengakazi abekhona umuntu owakwazi ukuvuka kwabafileyo ngaphandle kwakhe futhi yilapho amathemba ethu lilele khona kulokhu kusa ekuvukeni kwenkosi yethu ngithe ngisangena kulokhu kusa ngenyuka ngezikhala zezihlalo ngime imizuzwane embalwa emuva lapho ukuba ngibuke ngaqalaza ngale kwezethameli ngase ngicabanga baphume kusesekuseni kulokhu kusa ngabe abantu bamagange ukuphuma bazokuzwa amazwi efundwa namahubo eculwa futhi kungumgidi wesikhumbuzo salowo ophethe izimpilo zethu esandleni sakhe namhlanje ngicabange ngobuso obuningi engangivamise ukububone kuseni kusesekuseni eminyakeni yadlula balele kulamangcwaba khona lapha abalinde isehlo sokuvuka kwabo ngicabanga ngalokho ngani kusiletha kulomcabango ukuthi namhlanje silapha asazi nje ukuthi yisiphi isikhathi esiyothathwa ngaso siyise endaweni yalapho belele khona kulokhu kusa bese ke ukuthi ekubukisiseni ukuthi hloboloni lwabantu esifanele sibe yilo nokuthi sifanele sisondele kanjani kulokhu ukuvuka kwanamhlanje na encwadini kaJobe kweseshumi isahluko seshumi nesishiyagalolunye nevesi lamashumi amabili nanhlanu lamazwi ambalwa ngiyazi umhlengi wami ukhona kwakuyisiprofetho sikaJobe namazwi akhe emva kokuba esebone lolu suku esilukhonzayo namhlanje esikhonza ngalo ukuvuka mina ngiwela ngijikeleza ngokwedlula ezingcenyeni zezwe futhi ngibona izinqubo zenkolo ezehlukene nezimo ezehlukene zokukhonza bekungathatha isikhathi eside ukungena kukho ukuzama ukuchaza izinto ezingavamile ezehlukene zezinkolo zalelizwe kodwa namhlanje ngokwazi ukuthi phambi kwethu sinosuku olukhulu nokuthi sibuthene lapha kulokhu ukusa okwalokhu nje ukukhonza kwasekuseni kakhulu okwemizuzwane embalwa sizobeke sesibuyela emakhaya ethu ukuba sibuyele esethemba ukuthi namhlanje inkonzo yokuphilisa asikaze sibe nayo kodwa cishe kabili noma kathathu selokhu sibe ezinkonzweni ngoba ngokwejwayelekile ukuze tabernakele nasezindaweni ezingakhona abantu basekhaya kithi lapha ugcobo lukamoya ongcwele ubonakala sengathi nje awuzi kahle lapha ngoba kusekhaya kwake kwaba khona nasezansi esikoleni esiphakeme sasejeffersonville futhi-ke kwake kwaba lapha etabernakele futhi selokhu ngivukile kulokhu kusa ngibonakala ngifika sekwedlule isikhathi kancane kodwa lokho bekungokwenhloso bese ngivukile kulokhu kusa kusekude ukuthi kuse futhi ngilindile futhi nje ngikholwa ukuthi ngibhekene nenkonzo enkulu namhlanje enkonzweni yokuphilisa nabafana sizobanika amakhadi manje futhi bazobanikezela kulokhu kusa ngelesi shiyagalolunye nqo kwenzelwe inkonzo yokuphilisa ezoba khona ngikholwa ukuthi inkosi izosipha isikhathi esikhulu ngakho sizoyikhonza ngomkhuleko nangeculo nokukhuluma ngezwi bese ke sizama ukungabi bikho namhlanje kulokhu ukusa ngelesikhombisa uma kungenzeka ukuze wonke umuntu akwazi ukubuya futhi abe nesikhathi esenele ukulungela inkonzo amakhadi omkhuleko azonikezelwa ngelesi shiyagalolunye nje ukuze kungashayisani nezinye izinkonzo manje ke kulobusuku kusobala izinkonzo zombhaphathizo futhi sifisa ukuba nonke nizethamele lezi izihambe emasangweni akithi kanjalo njalo sijabula kakhulu ukuba nani kulokhu kusa sibona le nkonzo yokuphuma kwelanga netabernakele ligcwele phama manje emicabangweni ehlukene manje namhlanje yokukhonza kwezenkolo ezindaweni eziningi bakhonza okhokho osewashona isibonelo nje ukuba besiziwe eShayina kulokhu kusa futhi sikhulume izwi kaNkulunkulu noma eJapan bebezomangala ukuthi uNkulunkulu muni okhulume ngaye ngoba wonke umuntu ofayo unguNkulunkulu masinya nje uma efa futhi uma siya lapho kukhona abakhonzi bakaBuddha noma abehlukile abakaMuhammad abakholwa ukuthi uKristu wavuka abafileyo abakholwa ngisho nokuthi wafa bathi wagibela ihash wasuka wahamba futhi waya ezulwini kodwa namhlanje sineqiniso ngempela nokukhanya kokuphila akukho kungabazi emqondweni wami namhlanje njengomshumayeli wevangeli lobuKristu anginakungabaza nhlobo emqondweni wami akukho nelilodwa ithuki lokungabaza kodwa kungukuthi siyavumelana ukuthi sineqiniso elinanyekwe ngophawu ukuthi ezinye izinkonzo zingaba kahle kodwa sineqiniso uma siqaphela namhlanje ukuthi sibhekisisa izikhathi zonyaka impela uNkulunkulu wasezulwini owenza onke amazulu nomhlaba wenza uma ningayibona indlela umqondo wakhe owawuhamba ngayo ukuthi unalo kanjani ikwindla lonyaka ukufa bese kuba into asabusika yonyaka ukuvuka ukuze ufanele ufe ukuze ube nokuvuka kungokufa ukuthi njalo kulethe ukuphila niphila kuphela ngokufa Senake nami ukuba ke nikucabange lokho ukuthi isintu siphila ngokufa na kufanele kube khona into efayo ukuze niphile ukudla impilo yezitshalo impilo yezilwane konke kuyafa futhi nangalokho kufa sidla ukudla nokudla sikudlayo into efile yenye into kuveza amangamuzana okuphila egazi angena emzimbeni wethu ngakho siphila kuphela futhi sikhule futhi siphefumule futhi sidle ngokuphila futhi manje nangokufa futhi sifanele sibe nokufa ukuze siveze ukuphila ngaleso sikhathi manje lo mlayezo esifundelwe wona kulokhu kusa besingawubiza ngomyalo omkhulu ngokuba kwakungumyalo wokugcina inkosi yethu eyawunika abafundi bayo ukuba baye ezweni lonke nokuthi bashumayele lena eyinkazimulo izindaba ezinhle zokuvuka ezweni lonke kube ngobufakazi wayezobe esebuyake nokuthi izibonakaliso nezimangaliso zazizophelekezela lo mlayezo owawuzoshunyayelwa futhi namhlanje emazweni sithola ngisho naphansi kwenkolo yobuKristu ukuthi sithola abantu eMelika abaningi babo nakho konke okuhle nezinhlonipho ezifaneleyo kuyo sizama ukuthola amabandla amakhulu nasemahlala bishopi nezinhlelo ezinkulu kanjalo njalo futhi ngephasika namhlanje amasonto amakhulu neziphambano kuyacwebezela ngenxa yalenkonzo enkulu yephasika futhi namhlanje ngokwangempela amashumi ezinkulungwane nezigidi zamadola zizochithelwa ezimbalini zephasika kanjalo njalo ukuba ziye ema-altare ukuhlobisa lamasonto amakhulu namahlalabhishobhi esinawo namhlanje NaseRoma inhloko yebandla likaTolika phakathi lapho ba lawo makhaza amakhulu ezidumbu iSaint Peter lapho abantu abafile bengcwatshwa khona bayathanda ukuthi ebandleni likaTolika ukuthi sinalo ngenxa yokuthi sinomzimba lapha kaPetru ongcwele ulele lapha sinomzimba abapostoli abehlukene nabafundi namadoda adumile efile futhi imizimba yawo engcwatshwe lapha And they look upon that as futhi babuka lokho kube sengathi lokho kwakuyisiqinisekiso esithize esikhulu emkhakheni wenkolo yabo ukuthi banoNkulunkulu kodwa njalo bekuba ngumbango wami bangane ukuthi lezo zinto akusho lutho akusikho noma emuphi umuntu angafa futhi alale emhlabathini kodwa okwavuka kulokho yilokho esikukhonzayo namhlanje ephilayo evukile yenyuka inkosi uJesu ophilayo namhlanje abantu abaningi bangafa ngolwesihlanu lwedlule abantu bagaqe ngamadolo abo benyuka ngezitebhisi zase-Vatican futhi abantu abaningi bahamba bangena base begubha umkhosi owukufa okwakuyinto enkulu neyisenzeko esesabekayo esenzeka kuKristu kodwa wadingeka ukuba akwenze lokho ukuze afakazise ukuthi wayenguKristu kodwa namhlanje usuku ukuvuka lokhu kwakubeka uphawu kuze kube phakade manje akafile uyaphila namhlanje uphila kuyo yonke inhliziyo nakuwo wonke umuntu amadoda asendulo lapho ebheka lolu suku okhokho abadala emuva ebhayibhelini u-Abrahama u-Isaka uJakobe uJobe abaningi bokhokho abadala babebheke isikhathi lapho uKristu ayovuka khona kwabafileyo ngicabanga ngoJobe lo ekade sifunda ngaye emizuzwaneni embalwa edlule wayebheke kulokhu ukusa ngesikhathi esemdala esegugile eseneminyaka eminingi nenyama yakhe yayisiziwela nje emzimbeni wakhe ezilondeni inhliziyo yakhe yayiphukile esosizini nawo yonke ingxenye esazokufa yokuba ngumuntu kwakhe yase ishwabana nomuntu odume kanjalo owahlaba omkhulu umchwele ezweni ngosuku lwakhe nokubona lokho konke lokho ayeyikho nobukhulu wathi uyoya emizini yasempumalanga namakhosana ayomkhothamela ngenxa yokuhlakanipha kwakhe kodwa nangu lapha ayekhona ekupheleni kwengqondo yakhe yonke into yayingasekho kubonakala kunjalo umzimba wakhe wawungasekho impahla yakhe yayingasekho abantwana bakhe wayengasekho konke lokho ayenakho kwakungasekho futhi manje-ke uNkulunkulu esihaweni sakhe wehlela kuJobe futhi umnika omunye umuzwa ukuba akwazi ukuba vula amehlo akhe bese ebona usuku ukuthi lapho okuyoba khona ngalo umzimba ayewemukela wayazi ukuthi wayekhona ozayo lowo olungileyo owayezoma endaweni yakhe owayezovusa umzimba wofileyo futhi wayezokwenza wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona ngiyawathanda lawo mazwi avumayo akhuluma ekulo akusikho ukuthi ngethemba kanjalo nginokuzwa ukuthi kuyoba njalo lokho kucishe kube yisimo sokuziphathwa kwabaningi namhlanje nginethemba ukuthi ngolunye usuku kodwa uJobe wayenokungaphezu kwalokho wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona uhlangothi oluvumayo lwakho akusekho ohlangothini oluphikisayo konke kuyavuma futhi uma namhlanje uma kuphela sinesiphambano phezu kwesonto ukukhombisa ukuthi kuphi lokho konke kulungile ukuthi uKristu siyakholelwa ekufeni kukaKristu ukumbelwa nokuvuka uma kuphela sinemizimba efile embalwa yothuli ilele phansi kwesonto nabanye babantu abangcwelisiwe abambelwa khona lokho sinalokho kuphela njengethemba khona-ke siphakathi kwabo bonke abantu abanosizi kakhulu kodwa namhlanje sinokubonga kakhulu asinayo imizimba efile kodwa sinomoya wenkosi uJesu Kristu ovukileyo ukuthi wavuka kwabafileyo enqobile akusekho ukuthi ngiqagela kanjalo wawungabuka ephambanweni bese uqagela kanjalo wawungabuka umzimba ulele emhlabathini bese uthi ngiqagela kanjalo futhi ngethemba kanjalo kodwa lapho umbono owashaya uJobe uke waze waba ngowangempela ukuvuka kwenkosi uJesu ngomoya ongcwele enhliziyweni khona-ke unokuthi ngiyazi umhlengi wami ukhona konke amathunzi selishabalele bonke bumnyama obudala bokuthi ngethemba ukuthi kunjalo nokuthi mhlawumbe kunjalo nokuthi sithemba ukuthi kuzoba ngaleyo ndlela konke kuyashabalala kuwo wonke umuntu owake wenza inhliziyo yabo ibe yithuna enkosini uJesu Kristu yifa naye umbelwe naye futhi uvuke naye uvuswe kanye noKristu ekuvukeni leli themba elisho uNkulunkulu alifake ezinhliziyweni zethu namhlanje lesi siqiniseko esisha
It's a hope to those who are looking forward to the time.
Kuyithemba kulabo ababheke isikhathi kodwa uma wesilisa noma wesifazane oke wavuka kabusha kungukuthi ngiyazi ukuthi kunjalo manje ngiyazi umhlengi wami ukhona ngani na uphila phakathi kwenhliziyo yami. Akumangalisi namhlanje ukuthi onke amathunzi seledlule na onke ama-awu ngethemba ukuthi ngiyofika ekuvukeni akusesikho okwethemba sinesiqiniseko yilokho kuphela siyakwazi akusesikho okwethemba kanjalo ngoba kukhona okwenzeka ezimpilweni zethu lokho kwasusa onke amathunzi ngenkathi uJesu ovukileyo efika ezimweni zethu zesono esasikuzo.
And the old things died out of
ezindala zafa zaphela kubethelweni naye altar futhi savuka kabusha futhi kanye naye futhi sihlale naye futhi sibuse naye futhi sihlezi manje ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu.
We are already raised with him.
Amen.
The resurrection's already passed as far
sesivele sivuke naye kuvuka sekuvele kwedlulile ngokwazi kwethu ngoba manje sivuke noKristu. Amen. Sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Akusesikho ukukagela ngakho sekuphelile. Amen. Ngiyakuthanda nje lokho. Akusesiwo amathemba, akusesikho ukufisa. Akusesikho sekuphelile. Manje sesivuke naye sihlezi ezindaweni zasezulwini. Namanje futhi phakathi nangaphezulu kwalokhu ebandleni wena udike mfowethu Branham uchaza ukuthini manje ke ukuthi sifanele sishumayele ivangeli loku lelo yithemba lethu elilandelayo leyo into yethu elandelayo. Emva kokuba sesivuke naye sinomyalo omkhulu ukuba siye ezweni lonke futhi silethe lezi zindaba ezinhle kwabanye. Ukusa ukuhle okunje ngenkathi uMaria Magdalena, uMaria umama wafika ethuneni kusesekuseni ngalokho okusa emangala ubani owayezodinga itshe ethuneni na? Ubani owayezoba namandla okususa itshe na? Baqhubeka baya phambili ngokukholwa bekholwa futhi lapho ukusa kuqala ukuntwela izinyoni amarobhini nakho konke kwayeka ukumpongoloza futhi into yokuqala inkanyezi yokusa yakhanyisa indlela futhi njengenkanyezi ehudayo yagwedla yanqamula umhlaba futhi yalenga phezulu kwethuna lapho wayekhona nengelosi yama lapho yaseliginga itshe.
And he rose up from the grave triumph over death, hell, and the grave.
Futhi wavuka ethuneni enqobe ukufa isihogo nethuna futhi wathi bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Futhi namhlanje uphila ngokuphakeme kakhulu ezimpilweni zethu futhi akusekho ukuqagela ngakho. Ngicabanga ukuthi iPhasika ngelinye lezikhathi ezinkulu kunazo zonke uma sake saba khona isikhathi lapho ivangeli eligcwele abePentecost abazelwe ngokusha abantu abaphinde bazalwa bebefanele bamemeze izindumiso zikaNkulunkulu kusekuseni ngePhasika lapho sebazi ukuthi leso isikhumbuzo sokuthi kwenzekeni kubo. Ngangifile esonweni nasezimpambukweni manje sesivusiwe sihlezi kuKristu ezindaweni zasezulwini sazi ukuthi umhlengi wethu ukhona. Futhi avete umprofethi wasendulo wathi ngani inyama yami iyophumula ngokwethemba ngoba akayi kuvuma ukuba ongcwele wakhe abone ukubola akayi kushiya umphefumulo wakhe ahides ekhuluma ngokuvuka ukuthi uNkulunkulu wayezovusa uKristu ngokwemibhalo. Futhi thina sivuke naye namhlanje sihlezi ngendlela eyiyona yona naye futhi manje silungele uhlwitho ukuba lufike silindele leso sikhathi esikhulu. Inyama yethu yophumule ngokwethemba siyakwazi akukho nokungabaza emqondweni wami namhlanje. Akukho ngisho nokungabaza emqondweni wanoma yimuphi umuntu ophakathi lapha oseke wazalwa ngokusha kodwa ngokuthi bayoba lapho ngokuqiniseke impela njengoba likhona izulu phezulu lifanele nibe khona sonke isithembiso sikukho ngqo yilokho kuphela. Yibani ngabavuke naye nje khona-ke nizohlala naye naye nimthande sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini silindele leso sikhathi esikhulu manje umyalo omkhulu wawungukuthi ngokuyongena emva kokuba esevukile kwabafileyo manje-ke umyalo omkhulu wawungukuthi ukuthi hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okuyisidalwa konke okuyisidalwa kwakungukuba kuzwe ivangeli yilowo myalo kulokhu kusa webandla ukuthi konke okuyisidalwa kuyozwa ivangeli manje-ke uma konke okuyisidalwa sekulizwile ivangeli khona-ke uJesu uyobuya futhi kuke wama nje ukuba ucabange kulokhu kusa mayelana nokubuya lokho kungukuthi kwase kube ngokubonakalayo na usevele ulapha kanye nathi manje thina ngolunye usuku manje namhlanje ake nibheke nje ukuthi ubukhona bakhe bungobulapha namhlanje inkosi uJesu ikwelinye izwe noma kwesinye isigaba khona lapha namhlanje esimweni sikamoya umoya wakhe uhlangana thaqa nomoya wethu amehlo ethu angeke ambona ngenxa yokuthi asengawenyama okwamanje ngaphandle uma kuba khona into eyenzekayo ukuba sikwazi ukubona umbono kodwa ukhona lapho ngokubonakalayo impela unguye ngempela nje njengoba wayenjalo ngosuku akhuluma ngalo noMariya ethuneni noma ehlangana noKleophase esendleleni yakhe ebheke eMawusi ubukhona bakhe bulapha bungathintwa ngokuzwa lokho kushaja okungaphakathi impela okungaphakathi komzimba womuntu okuthiwa ngokuzalwa okusha umphefumulo ufakwe ubuzibuthe kuye futhi kanye ngasikhathi uma nivumela imiqondo yenu inake yena nikholwa kuye emva kwesikhashana into ethize ubuqiniso ningayizwa into ethize ishibeka phezu kobuwena leso yisiqinisekiso sokuvuka kwakhe akusikho ukugadela kanjalo akusikho ukuthi ngethemba kanjalo kodwa kuwo wonke umuntu ozelwe ngokusha kungukwazi ukuthi kunjalo kungukuthi niyakwazi kukhona khona lapho futhi uma uxhumana naye ngike ngababona abangcwele bethu o ninga ubukhona benkosi buseduzane bathi ngani kukhona into ethize ngani impela ukhona khona lapho phezulu impela uvukile kwabafileyo futhi umi eduze kwenu manje ngolunye usuku uma sesihamba ukuba siyoba naye nemimoya phakathi lapha engawuzwa lowo moya ucindezelela ukungena kulowo manje-ke ngokuvuka uma ezenza yena uqobo abe ngobonakalayo sizokwenziwa ukuba sibonakale futhi sibe nomzimba onjengomzimba wakhe uqobo onenkazimulo ngokuba nxa sifika sivela ezweni lomoya uyosiletha kanye naye bonke labo abafileyo kuKristu uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye ekuvukeni o ukukhanyisa okunjepho into ebusiswe kanjepho ukuba bengingezukuthatha lokhu ukuba bengingenziwa ngibe yinkosi phezu komhlaba wonke futhi ngiqinisekiswe ukuthi ngiyophila iminyaka eyisigidi bengingeke kuthathe ukukhonzwa okuwunyaka kwenkosi nezinto engizibonile onyakeni odlule futhi ngafunda ngoNkulunkulu okwazo zonke izingcebo zamazwe leli themba elibusisiweyo emva kwaleyo minyaka isigidi kumbe noma kungaba yini bengiyonqamuka ukuthi ngibe khona esikhathini esithize sedlule umfowethu Cox omi kwingemumva lendlu manje nami sasihlezi phezu kweumgwaqana ongena endlini nedwala eligayiwe lalisemgwaqeni phakathi lapho kukhona amathambo amancane asaguquka aba yitshe esilwane esithize sasolwandle noma into ethize eyayiphila kweminingi iminyaka eminingi eyedlula ngathi awubheke le nto lapha nomfowethu Cox wathi mfowethu Branham angazi ngempela ukuthi lokho kudala kangakanani na ngathi awu mfowethu Cox mhlawumbe abahleli bezikhathi zokwenzeka kwezinto emlandweni bangathi kuze kuyofika ezigidini zeminyaka emumva le ngaphambi kokuba lo mhlaba uze uhlale izidalwa ezingabantu namanzi ayemboze umhlaba lezo zilwane mhlampe zaziphila kweminingi eminingi iminyaka eminingi eyizigidi eyedlula Kodwa nge wathi buka mfowethu Branham wathi ayimfishane yini kakhulu impilo yomuntu kuleyo mpilo na cabanga nje lawo mathambo asaguquka abayitshe aselokhu ekhona emva kwezigidi zeminyaka ngacabanga oh ngathi mfowethu cause kuyoba khona isikhathi lapho lawo mathambo asaguquka abayitshe angeke esabakhona ngeke kube khona isisodwa isithunzi sawo kodwa ngoba wavuka kwabafileyo ngiyophila nani niyophila kuze kube phakade neminyakanyana engenakubalwa lapho wonke amathambo ezilwane asaguquka abangamanti eseshabalele nazo sonke isikhathi sokuba nezimvu ezimhlophe wo sezedlule namathunzi selehlile siyophila njalo siphile njalo njalo kuze kube phakathi ngoba ngokwemukela ukuvuka kwenkosi uJesu Kristu siba izidalwa ezingasayikufa sibubula emoyeni silinde isikhathi sokukhululwa kwethu ukuthi nathi futhi siyoba naye ebukhoneni bakhe obubusisiwe ukuba siphile kuze kube phakade isimangaliso esinjepho akumangalisi kuthuthumise izinhliziyo zabantu akumangalisi kulethe abantu ekukhonzeni akumangalisi ukuthi abantu namhlanje bazogaga ngamadolo abo futhi bathinte amate futhi bashikishe iziphambano kanjalo kanjalo njalo ngoba into ethize phakathi kwabo into ethize phansi emphefumulweni womuntu ikhayela into ethize abangayitholi utwalubizana notwa futhi uma kukhona utwalubiza kuzofanele kube khona utwa olusabelayo kukho kuzofanele nje kube khona njengokuqinisekileyo impela nje njengoba lelo langa elifudumele libhukuda ngaphesheya kwezinkalo uma selibhadla ekuqaleni kwasebusika kuzofanele kube lelo langa libekelwe into ethize lapha phansi phakathi kwalapho ndawo ndawo okungabonakali esweni lomuntu izimila nokuphila okuzobuye kuthele futhi ngenxa yokuthi ilanga lathunyelwa yona leyo nhloso efanayo impela futhi njengokuqinisekileyo impela nje njengoba ukukhanya kwendodana kaNkulunkulu kubhukuda enhliziyweni yomuntu kukhona into encane ethize efihlekile abantu abangeke bakwazi ukuyichaza kubizela ngaphandle kuzoba khona ndawo ndawo ngicabanga ngalokho nenhliziyo yami ivevezeliswa injabulo ukwazi ukuthi sinobufakazi obedlula konke obubonakalayo namhlanje ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo futhi ngicabanga ngezikhathi zeTestamente elidala futhi lapho babebheke ukufika kwenkosi uJesu ngenkathi bembona engakafiki futhi bakhonza kuyo yonke impela imicabango yakho bawukhona into ethize kubo ebizela ngaphandle utwa lubizana notwa belindele isikhathi bebheke isikhathi lapho uJesu ezofika khona manje namhlanje emva kokuba esefikile manje emumva lapho uSathane wazama ukuphuphuthekisa amehlo alabo ababe kubhekile ukubatshela ukuthi yayingekho into enjalo kodwa ngandlela thize noma enye ngaphambi kwanoma yini esingayisho kulokhu kusa kodwa njengoba umoya ongcwele wawufuqa enhliziyweni yabo futhi ubapha kulamba nokoma ukuthi kwakuza olungileyo uJobe manje cabangani iminyaka ezinkulungwane ezine iminyaka ezinkulungwane ezine ngaphambi kokufika kwenkosi uJesu uJobe wabona ukuvuka futhi ngenkathi ekubona ngombono ukuthi kwakuzoba khona iminyaka ezinkulungwane ezine kungakwenzeki wayenesiqiniseko ukuthi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi sezinsuku zokugcina uyoma emhlabeni noma izibungu zesikhumba zibhubhise lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona uqobo lwami amehlo ami ayakubona futhi kungabi njengomfokazi kwakukhona utwa lubizana notwa kuJobe uSathane wayengathi azame ukukwesula ngokufa wayengathi athi yebo Jobe uzongena ethuneni izibungu zesikhumba zizothatha umzimba wakho kunjalo siyakwazi lokho kodwa uJobe wathi ngiyoma ngezinsuku zokugcina kanye naye wayenesiqiniseko sokuthi wayezoba lapho ngokuba kwakukhona into ethize kuJobe eyamtshela lokho futhi lapho uSathane zama ngamandla akhe onke ukwesula ngokufa nakho konke uJobe wayekubhekile ukuba akubone wafela ekukholweni waphuma umoya wavuka futhi ekuseni ngephasika noKristu Usengu mundu onga shayi kufa pakathi kwa bantu na mstande. Hallelujah. Kapelana kumawalisi zitalezi zingelosi zingatula. Hallelujah. Yazini. Manje namhlanje kungaba khona abanye singashikisha izimpambano, singashikisha amathambo abantu abafile, izinhliziyo zabantu zibiza ukuba kuphume into ethize. Kanjalo kukhona into ethize kubo ebonakala beyizidalwa ezingabantu bafuna bayazi ukuthi kukhona into ethize ndawo enkulu kunanoma yini abayaziyo ngakho futhi bayayifunisisa beyifunisisa. Futhi bazama ukuyithola ngokukhonza amathambo abantu abafile ngokushikisha iziphambano ngokwakha amasonto amakhulu. Kodwa kulelo thembe elibusisiweyo namhlanje, kuleso siqiniseko esibusisiweyo ukuthi wonke umuntu oke waze wafika wathintana nokuvuka uyazi ngale kwethunzi lokungabaza ukuthi uKristu uvukile ethuneni futhi savuka naye, sivuke naye kulokhu ukusa. Lokho niyabo akusikho ukuthi akungukulamba nonke niza kuKristu ungakamemukeli umoya ongcwele walamba futhi woma wasuka wahamba wafuna wafundi iBhayibheli wakhala wenze konke obekungenziwa. Ungahle kuba usho iRosari, ungahle kuba uphindaphinde ubuhlalu, ungahle kuba wenze zonke izinhlobo zezenzo zezenkolo, ungahle kuba uyeke ukudla izinyama, ungahle kuba ugcine izinsuku zesabatha, ungahle kuba wenze zonke lezi zinto zezenkolo izwe elikhuluma ngazo namhlanje. Kodwa uma uke kanye waze wazinikele ekubethelweni lapho kufika ukuvuka okukunika isiqiniseko sokuthi ngiyazi umhlengi wami ukhona namhlanje, leso siqiniseko esibusisiwe uJesu ungowami, oh ukunambitha okunjepho kwenkazimulo yaphezulu, indalifa yensindiso ethengwe nguNkulunkulu, ngizelwe ngumoya wakhe ngagezwa egazini lakhe. Lezo izindaba ezinhle, lezo iziyalo zezwe lonke. Lo ngumyalo omkhulu ukuthi sifanele siyezweni lonke futhi sishumayele leli ivangeli silinike abantu ngamandla okuvuka. Manje sethemba ukuthi manje isikhathi sethu sesida siphele esalokhu kukhuluma kuncane sindawonye. Sizoshumayela manje mahoreni athi awabe mabili ukuba sibuyele ukushumayela inkonzo yePhasika namhlanje. Kodwa namhlanje kule nkulumo encane ukuzizwela kamnandi kangaka pho, inhlanganyelo emangalisa kangaka sindawonye pho, futhi ngikholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi namhlanje leli tabernakele elidadlana lizobona ubufakazi bubonakalayo obuqonde ngqo ukuthi uJesu Kristu uvukile kwabafileyo ebonakala phambi kwamehlo abo. UNkulunkulu ephilisa abagulayo futhi enza izibonakaliso ezinkulu nezimanga ukuthi umyalo omkhulu nawo ufakiwe. Ukubuyisana okukhulu okwenziwa eCalvary kwakufakene lezi zinto futhi kimi ungubufakazi obungenakuphosisa bokuvuka kwakhe. Imba ukuba sevukile kwabafileyo wathi nifanele nihambe niye ezweni lonke nishumayele leli vangeli kukho konke okuyisidalwa. Lezibonakaliso ziyakubaphelekezela abakholwayo futhi ningaba nawo onke amatha labhishophi nakho konke okushikisha nazo zonke ezinye izinto enizifunayo, kodwa linginika amandla avukile engingabona iNkosi uJesu namhlanje njengomduze wesikhothi nenkanyezi yokusa. Lokho kukunameka ngophawu kimi. Manje-ke ngingasho kanye noJobe wasendulo, ngiyazi umhlengi wami ukhona, yini engahlanza izono zami na? Lutho kuphela igazi likaJesu. Yini engangenza ngiphile futhi kukho konke ukugula, noma yini noma yibuphi ubugqili engake ngaba kubona? Lutho kuphela igazi likaJesu namandla okuvuka kwakhe. Into isimangaliso kanjena pho, ngiyamthanda nimthande nina na alibongwe igama lakhe elingcwele. Manje ngabe uJobe wathi mazeka na? Ngabe uJobe washiywa ngoba wakholwa yilokhu na? Neze, neze. Ngabe uJobe waphenduka isithutha kulokho akubonayo isambulo sakhe na? Ngabe utwa lubizana notwa lwamkhohlisa uJobe na? Abaningi ngahle kuba bakucabanga ngosuku lwakhe, kodwa kwaphuma kanjani ekugcineni na? futhi uJobe ngenkathi esefa emva kokuba eseyikhehla uNkulunkulu wambusisa empilweni. Ngiyanitshela, bhekisisani noma yibaphi abantu enibafunayo, lalelani lokhu nina bafo basethabernakele nani zivakashi ezinathi. Noma yikuphi ukuphila enikuphilayo, yilokho kuphela okuyinoma yikuphi eniyokuvuna. Nina njengoba nitshala nje nivuna kanjalo. Nganginiminyaka engamashumi amane nesithupha obudala, ngolunye usuku uNkulunkulu ungivumele ukuba ngiphile isikhathi eside ngokwanele ukuze ngibone ukuthi ngeke wenze okungalungile bese uzedlulela nje. Kufanele wenze into efanele ngoba uKristu uvukile kwabafileyo, namehlo akhe liphezu kwebandla futhi uyaliqapha alihole. Ngalokothi nimelane nokuzwa kukamoya ongcwele uma initshela ukuba nenze okuthize. Akunandaba ukuthi izwe lithini, yenzani lokho athi kwenzeni. Uyoliqinisekisa njalo iqiniso futhi aligcine liqondile iqiniso. Manje ngenkathi ngenkathi lo mprofeti omkhulu wenkosi uJobe ngenkathi efa futhi wembelwa ukubabaza okuncane nje manje kwalokho, ngifuna ukuletha inkonzo encane kuvaleni manje ukuze sisheshe siye ekhaya futhi sibuyele futhi okwenkonzo enkulu yokuphilisa. Njenge angisilo uhlanya, niyazi ukuthi angisilo, noma uma ngiyilo angikwazi, kodwa nje ngizwa into ethize le phansi kimi ifoka futhi iphindezela. Ngikholwa ukuthi nje sibhekene nento ethize enkulu kulokhu kusa okwenkazimulo kaNkulunkulu. Ngiyanitshela bengingeke, oh hey, yenjepho ukwazi lento enkulu ukuthi uKristu uyaphila namhlanje. Lapho lonke izwe macala onke indawo zonke nayo yonke inkolo yonke into ekhona, ungenandaba ukuthi yini, lonke iqembu lizolenqaba namanje kimi, uyaphila, uyaphila. Manje ke sizobona ukuthi abantu benzelwa phansi abakholwa yilokho. UJobe ngenkathi efa wembelwa ensinini lapho nethuna lakhe lagcinwa. Kwase kuthi-ke ngenkathi kufika abaprofethi basendulo, u-Abrahama izithando ezaseBhayibhelini, u-Abrahama noSara. Ngenkathi uSara efa, u-Abrahama wathenga isiqephu somhlaba eduzane kwakhona impela lapho uJobe ahambelwa khona, futhi wahambela uSara wathi, ngintsha lifa kanye nawe ngaleya. Oh hey, ngiyakuthanda lokho, izindalifa ezikanye. Yileyo ndlela namhlanje abanye babo bathi, awu mfowethu Branham, usho ukuthi ubungashiya ibandla lamabhaptisti na, ubuyokwenza lokhu lokho nokunye na. Ngiyindalifa ekanye nalaba abagingqiki abangcwele, futhi ngifuna ukuba kanye nabo. Lapho njengoRuth wathi owasendulo, lapho abantu bakho ngabantu bami, uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wami, lapho fela khona ngofela khona nami, lapho mbelwa khona ngombelwa khona nami. Ngifuna ukufa kumina kakhulu impela, ngize ngibe ngumuntu omusha kuKristu uJesu. Ngakho bembela uJobe no-Abrahama wembela uSara eduze kwendawo yakhe impela, into ethize kubo lo mkhondo. Awu wena uthi manje ngabe ikhona into enjalo mfowethu Branham na? Manje ubuqhubeka cishe ngezinkolo ezehlukene, bakufunda encwadini nabo kunjalo bakufunda ezincwadini. Kodwa lokhu akusikho ukufunda encwadini, lena incwadi ebonakaliswayo, leli yizwi, imbewu iqala kukhula. Lokho kungukuthi ngiyazi. Uma nje ufunda incwadi iletha uzothi, ngethemba ukuthi kunjalo, ngikholwa ukuthi kunjalo. Kodwa uma imbewu ilethwa ekuphileni, khona-ke wazi ukuthi kunjalo. Amen, amen. Oh, kungukwazi ukuthi kunjalo. UJobe wathi, ngiyazi, ngakwethemba, ngakukholwa, ngenze imihlatshelo, ngenze zonke lezi zinto, ngangethemba ukuthi kunjalo. Kodwa ngakufika umbono futhi wawubona wathi, ngiyakwazi, kukhona into yenzekile. Ungaya esontweni ungatsho zonke izivumokholo zabapostoli, futhi ungenza zonke lezi ezinye izinto okungokwenkolo. Ungabhaphathizwa noma ngayiphi indlela ofuna ubhaphathizwe ngayo, ungenza noma yini yalezi zinto ofuna ukuyenza. Kodwa andukuba umphefumulo wakho usuphaphanyisiwe ngokuvuka kwenkosi uJesu, onke amathemba seliphelileke. Nongazi ukuthi kunjalo usehlile, ngiyazi. UJobe wathi, ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Abraham wathi ngibe nohlobo olufanayo lombono ngenkathi ngale ayentabeni ngenkathi uKristu uNkulunkulu ebonana nami futhi ungipha amagama akhe okuhlenga njengoJehova Jireh uJehova Rapha nawo onke lawo ngibona ukufa ukumbelwa nokuvuka ngikubona futhi ngakunikela endodaneni yami uQobo ngenkathi ngibone uIsaka omncane umama walokhu umama ofile lapha umfana wakhe ngenkathi ngimthatha ngimenyusela egqumeni ngamthwalisa ugodo lwakhe uQobo phezulu isiqongo sentaba uGenesisi wamashumi amabili nambili futhi lapho ngambeka phezu kwealtare futhi ngangizothathwa kuphila kwakhe uQobo ngazi ukuthi ngangimemukele njengovela kwabafileyo ngakholwa ukuthi uyomvusa futhi ngayelithemba elikhulu elishaya enhliziyweni yami ngiyazi ukuthi wathi waye ngamvusa Niyabo kwakungukubona ukuvuka kungakwenzeki into efanayo uJobe ayenayo ngakho wathi manje ngiyindalipha inoJobe ngakho ngimbeleni emhlabathini ofanayo kunjalo ngakho bamthatha bamwelisela lapho bathatha uSara bamweza futhi bambela eduze kwaJobe ngo uAbraham wathi manje ngokuthi lomhlaba ungahle uthengiselwe omunye noma ngoba ningiphe wona angifuni ningiphe wona ngifuna ukukhokhela nakubani ngipha wona ngifuna ukukhokhela Kodi leyo ndlela wonke umuntu lokho ngokuthi nisindiswe ngomusa akuyingemisebenzi ayikho into eningayenza kodwa uma nike naze nathola ukuvuka kubusisiweyo enhlizweni yenu nifuna ukuphila impilo yomkhristu sonke isifiso senhliziyo kini singukwenza lokho okulungileyo Wo ngiyakuthanda nje akusikho ukuthi nibophezekile ukuba nenze lokhu akusikho ukuthi nibophezekile kodwa kukhona into ethize kini enenza nifuna ukuyenza anikwenzi ngoba kuyisibopho nikwenza ngenxa yothando wena uthi ngiyazi awu ngifanele ngivuke bese ngilungiselele abantwanyana kuba baye enkonzeni kulokhu kusa ohe niyabo ohe anikaze nikuthinte ukuvuka oyethu uma ukuvuka se ufika enhlizweni yakho uyakulangazelela ukukwenza kukhona ukuthize ongeke nje wadeda kukho into ethize engaphakathi uJobe lapho esebona lokhu noAbraham wakubona wembela uSara eduze kukaJobe wathenga insimu wayithenga ngemali yakhe ukuze kuqinisekiswe wabeka ufakazi phambi kwayo ukuthi wayeqinisekisiwe ukuthi uyithengile le nsimu ibe yindawo yokumbela Kwase kuthi ke uAbraham uqobo lwakhe ngenkathefa wembelwa kanye nabo futhi insimini efanayo uAbraham wazala uIsaka futhi lapho uIsaka esefa wembelwa kanye noAbraham phansi kombono ofanayo umcabango ofanayo olufanayo uthwa lubizana notwa ofanayo ungiyazi mhlengi wami ukhona into efanayo ubufakazi obubonakalayo obufanayo Kwase kuthi ke lapho uIsaka ezala uJakobe noJakobe wafa ezathi le eGibhithe kude le kunalelizwe Kodwa wayengumuntu okhubazekile wayehamba ngokwehlukile kunalokho ayevamise ukuhamba ngakho ngoba ngobunye ubusuku ufika uqhumana nengelosi kaNkuluNkulu nenkosi yathinta inqubo yakhe futhi yamenza wahamba ngokwehlukile wayelufakazi ubonakalayo ukuthi wayekade ebambe uNkulunkulu noNkulunkulu wayekade embambile futhi yileyo ndlela ngenkathi ethola lobo bufakazi ubonakalayo leyo nqulo endala ekhubazekile ayihamba ngayo lapho emenza ahambe aqonde Ngakolunye uhlangothi umkhosi omkhulu awu ayebizwa ngakho ngempela wayengumkhohlisi kwakuthiwa ngumkhohlisi lona impela igama elithi Jakobe lichaza umkhohlisi futhi ngenkathi engakulolu hlangothi umkhohlisi omkhulu ophilile oqinile umkhohlisi ngakolunye uhlangothi inkosana ekhugayo eyayikade inonkulunkulu yathinta kwehlukile yayikade inalelo themba phakathi kwayo yahamba ngokwehlukile yaziphatha ngokwehlukile yaphila ngokwehlukile Kuthi lapho isilungiselela ukufa ezansi leGibhithe ucabangeni manje ngalokho kuphefumulelwa phambi kokuvuka yanikwa khona ngesilinganiso phambi kokuvuka yathi ngiyazi kukhona okuzokwenzeka enhlangano yeGibhithe oyedwa hayi eGibhithe kodwa phezulu ezweni lesithembiso ngolunye lwalezi zinsuku ngakho phezu kwayo impela indawo lokho kuphefumulelwa woza lapha mfana wami Josepha owayengumprofethi Yathi woza lapha ubeke isandla sakho phezu kwalokhu engabambana nakho indawo ebengikuyo bese uyafunga kimi uNkulunkulu wasezulwini ukuthi awuyi kungimbela ezansi lapha funga ukuthi ngeke ungimbele lapha ngokuba yayazi ukuthi kwakufanelekile ukuthi ihlanganiswe nalabo bantu ngaleso sizathu namhlanje sifuna ukucula sisabeka isandla sethu phezu kwesiphambano esimatlikitiki ngizothatha indlela nabayingcosana benkosi abadelekile nakuba kubhekwa nakuba kuhlekiswa ngakho nakuba ngingaba ngomkhulu umfo othandwa ngabantu lapha njengalokho ngolunye usuku njengoba kwakunjalo umfana omdadlana egijima ejikeleza edolobheni lapha futhi ethe kuthandwa ngabantu phakathi kanjalo njalo abafa abasha kodwa ngibone into ethize ngolunye usuku eyehla yangena lapha futhi ngathatha uhlangothi olukhugayo ngakolunye uhlangothi anijabulini kulokhu kusa nathatha indawo eyisikhundla yenu lapho na ngokuba kwakukhona okuthize kini kini intombi ngenkathi ngise ngumshumayeli ongumfana nje ngapha endaweni engangishumayela kuyo ngayithatha ngayiyisa enkonzweni ngobunye ubusuku yathi Billy sizo emva kwenkonzo singaye ebhayisikobho na ngathi angiwahambi amabhayisikobho yathi awu yathi besingaba nosuku lokubonana noma ukushawa umoya ukuba siye emdantweni ebesizoba nawo na intombazane hayi nguthisha kasonto sikole futhi ngathi ngani cha umfowabo waye ngumfundisi akaqhelile kakhulu kwalapho ahlala khona kunakhona lapha futhi uyathi singaya emdansweni na ngathi angidansi yase ithi awudansi yathi kukuphi lapho oke uzithokozise khona na ngathi yetha siyenkonzweni ngizokukhombisa amen ngizokutshela mfowethu uma ngizwa lawo avusayo amanda agugulanayo enkosini uJesu Kristu eshaya indingilizi ehamba emzimbeni womuntu anikeza leso siqiniseko esiphelele kukhona kuningi kakhulu ukujabula kulokho emizuzwini emihlanu kunaleyo ekhona kuyo yonke injabulo yokwezwe ebinganikezwa lawo mandla avukile awu ngalo busuku izoni zeze altare yayihlezi emumva lapho ikhala nayo ngathi manje buka sisi uyabona ukuthi ukujabula kwami kukuphi na ngathi ngijabule kakhulu khona manje kunazo zonke izinto obungazinikeza ezweni izwe nakho konke okwamandla alo soze lathatha indawo yalokho ukubona imiphefumulo iza kukhona into ethize lapho uthi awu kuyini na lokho akusiyo umsebenzi wakho oh yebo yebo futhi umsebenzi wawo wonke wesilisa nowesifazane uzalwa ngumoya kaNkulunkulu ukubona amaKristu engena embusweni kaNkulunkulu kuyisibopho sakho ungumsebenzi wakho futhi ungujabula okunjani pho uma konke kwenzeka ngaphezulu uyabona ukuthi ngokuthula okunjani yebo uJakobe wathi manje beka isandla sakho phezu kwalapha bese ufunga ukuthi awuyi kungimbela lapha ngakho bamthatha base bembela enhla lapho kange nabo bonke abanye Kwase kuthi ke uJosepha kuthi ukusuka kuJakobe kuye kuJosepha futhi ngenkathi uJosepha efa ezansi lapho eGibhithe wathi manje bukani ningangimbeli lapha ngoba ngiyazi ngolunye usuku sizosuka lapha ngakho nivele nje nishiye amathambo ami ngaphandle komhlabathi ohe ngifuna ukunikeza bonke ubufakazi engabunikeza bokuthi ngiyakholelwa kukho kunjalo wathi emva kokuba sengifile nivele nje nishiye amathambo ami lapho kube ubufakazi niyaboku yini na waye ngasho ngakhulu njengoJobe ngiyazi umhlengi wami ukhona ngokuba wayeyibonile yonke into ifanekiswa samdlalo wayebonile njengoJobe uJobe wakubona embonweni uAbrahama wakubona ngoIsaka noIsaka noJakobe kanjalo njalo noJakobe wayekubone ngokubambana manje uJosepha wakubona ngempilo yakhe uQobo wayebonile ukuthi wayezalwe engumfana oyinqaba ukuthi wayengumboni wakukhona into ethize ngaye wayebona imibono wayengawuqondi Waze wahamba ngisho futhi wabona watshela uyise nonina ngenkathi bezama ukumbonisa ngenkathi ebone izithungu zonke zikhothamela esakhe wayengawuqondi kodwa ke into elandelayo wathola ukuthi wakashelwa ngabafowabo wathi ngibumba sithombe sini lapha na ikuphi lokhu ukwazi ngaphambili engikwemukelayo na wabhekisisa impilo yakhe uQobo futhi noma imuphi umuntu angayibhekisisa impilo yakho uqoqo futhi ngayo akutshele ukuthi unjani uma nje uzihlola wena ukuthi ngabe ungumkristu wangempela noma cha bhekisisa izinto ozenzayo nokuthi uthini nalabo ohambisana nabo kanjalo njalo uzothola noma kukhona yini ngempela onakho lapho noma cha wayeyibonile impilo yakhe lapho iqala kunyakaza futhi into elandelayo niyazi bathola ukuthi waphoswa emgodini wakhohliswa bofowabo sengathi ubulewe futhi waphoswa emgodini futhi wabuye wakhushulwa ujosefa wakubona kungakenzeki lokho wazibona yena uqobo esetilongweni wazibona yena uqobo esemgodini oyitilongo leziboshwa wabona ukuthi uNkulunkulu wayenaye noma ngabe yini ayeyenza nokho wayeyinkosana yempumelelo izwe laphumelela noma ikuphi lapho uJosepha ayekhona wakukhona impumelelo ngokuba wayeyinkosana yempumelelo futhi yena ebikezela uKristu noma ikuphi lapho okukhona uKristu kukhona impumelelo futhi uma uKristu esebuyela emhlabeni sonke isihlalekiso somhlaba siyosuswa ngolunye lwalezi zinsuku ugwadu loludala liyoqhakaza njengembali nezindawo ezimigoqigoqi ziyokwenziwa zihlelembeka futhi liyothela kakhulu ngokuba uyinkosana yempumelelo noma ngabe ukuphi haleluya inkosana yempumelelo besingahlala kanjani kulokhu cishe ihora khona manje kodwa kusheshisa manje sifanele sisheshise manje bukani uJosepha ekubona ngaleyo nkathi ngenkathi azi yonke into ayenzayo wababona abafowabo abamkhaphelayo ekugcineni beza kuye bengamazi ukuthi wayengubani futhi bamkhothamela ngenhlonipho futhi labo ababembethele njengoba kwakunjalo bamphosa emhlabathini labo ababemthengise kumagibhishe bonke labo abamphatha kabi bama phambi kwakhe futhi yena inkosana enkulu futhi bathuthumela futhi bathi oh lokho bathuthumela ngoba bathi sibulale umfowethu ngokumtshekela phansi nakho konke ngalokho nokuthi bakuzoba njani ngesibikezelo uJosepha wazi ukuthi lokho kwakuzoba izimo zezwe kufikeni kwenkosi uJesu ngakho wakhuluma ngamathambo akhe wathi ningangimbeli lapha kodwa ngifuna ukushiya bonke ubufakazi engingabushiya engikholwa ukuthi ngolunye usuku kuyoba khona ukuvuka enhla ngaleya lapho labo obenalokho kuphefumulelwa beye khona futhi kanjalo nebandla belingasho kulokhu kusa noma ngobuhlanya njengoba sibizwa kanjalo noma ngoba sikholelwa emandleni okuvuka noma sikholelwa ekuphiliseni kaNkulunkulu nazo zonke izibonakaliso ezingaphezulu kwemvelo uKristu azethembisayo sifanele sithathe uhlangothi lwabangakwazi ukufunda nokubhala noma uhlanya kanjalo njalo akwazi mehluko ukuthi kuphi esizokuthatha inqobo nje uma sazi ukuthi umhlengi wethu ukhona futhi uveze ubufakazi obonakalayo enhliziyweni yethu ukuthi ukhona futhi uyabusa uJosepha wathi ngifuna ukwenza bonke ubufakazi bumelene nodeveli engingabenza ngakho waphosa amathambo akhe ngaphandle lapho futhi abekwa lapho iminyaka engamakhulu amane amen ngokuba kwabuka ngaphambili kwalokho abantu bathi uhlanya olunjepho wakubukeka kanjalo ngaleyo nkathi uhlanya kodwa kwafakazeka ukuthi kwakuyiqiniso amen kuyoba njalo kuwo wonke onaleli themba elibusisiwe nalendikimba kulokhu kutha ngiyazi umhlengi amukona ngiyakwazi akuna ndaba ukuthini bathi oh siyaphumelela lapha lonke igibhithe liphumelele ngenkathi silapha zonke lezi zinto kodwa lokho akwenzanga mehluko wayazi ukuthi babephuma lapho impela njengezwe nje wathi manje nithathe amathambo ami nenyukele lapho bese niwambela enhla lapho egibhithe enhla ezweni lesithembiso enhla ezweni laseKhanana ngaphandle kwegibhithe ngakho ngenkathi uMose uyangena omunye umprofeti ophefumulelwe wasethatha amathambo kaJosepha wase ewathatha wawenyusa wase ewambela insimini efanayo indawo efanayo lapho bonke abanye embelwa khona wathatha indlela yakhe kanye nabo bonke abanye ngani na awukhona into ethize eyayikuye into ethize ekuye akuna ndaba anibezwa bonke abanye abantu ezathi lapho besho noma yini ngakho awu noma ikuphi kulungile bawela noma ikuphi nje abathanda khona kodwa kwakukhona into ethize eyayikuye into ethize eyayikade inombono ofanayo uJobe ayenawo umbono ofanayo bonke abanye ababe nawo Akuna ndaba ukuthi lonke izwe lalicabangani ukuthi babenzeni okwakungahlanganise lutho noJosefa, okwakungahlanganise lutho no-Abrahama no-Isaka noJakobe nawo bonke abanye. Into ethize yacindezelela kulelo zwe lesithembiso. Bawubonakala kungubuhlanya kodwa abe kufuna ngoba kwakukhona into ethize ekubo utwa lubizana notwa. Kungaleyo ndlela namhlanje kuwo wonke okholwayo kukhona into ethize kubo ecindezelela kukho. Akuna ndaba ungazama lokhu lokho noma okunye kodwa kukhona into ethize ecindezelayo. Niyazi ngale kwethuzi lokungabaza ukuthi kukhona umuzi omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Niyazi ukuthi kukhona into ethize lapho ngakhona icindezela kuyo. Manje ngosuku abambela ngalo amathambo enhla lapho amakhulu eminyaka edlula, futhi ekugcineni ngolunye usuku sazalelwa indodana, saphiwa umntwana negama lakhe liyakuthiwa uMmangalisi, uMluleki, uNkulunkulu onamandla, iNkosi yokuthula, uYise ongunaphakade. Futhi ufika emhlabeni, futhi ufika ngendlela yomkhombe eyisihlupheki futhi ehle isithunzi, kodwa into ethize kuye eyayazi. Wama lapho nesiprofetho esisodwa esiphuma eBhayibhelini wathi, dilizani lomzimba futhi ezinsukwini ezintathu ngizowuvusa futhi. Wayenguyena muntu kuphela owayengasho lokho, owake waba namandla okwenza leyo nkulumo mbiko, noma oyobe elokhu enamandla akwazi ukuyenza. Nginamandla okudela umzimba wami, nginamandla okubuye ngiwuthabathe futhi. Kunjalo u-Emanueli uqobo lwakhe. Kwase kuthi-ke lapho efa futhi ngosuku lokufa kwakhe, bamethisa esiphambanweni futhi bamfaka ethuleni, futhi walala lapho kusukela ngolwesihlanu ntambama kwaze kwaba yisonto ekuseni. Ngayelo Phasika elimangalisayo ekuseni ngenkathi evuka futhi nomphefumulo wakhe wathukululwa ematilongweni esihogo phansi ngaleya lapho ayakhona njengesoni ngenxa yenu nami, ehamba ethwele izono zethu ukuba asinike isiqiniseko esiphelele. Akukho sizathu sokungabaza Qobo, kunikeza isiqiniseko esiphelele. Wathi ngoba wenza lokho umphefumulo wakhe walahlwa esogweni, ngoba wayeyisilahlwa, wayeyimbuzi eyisesulelwe yetestamente elidala. Yona babebeka izono zabantu phezu kwembuzi eyisesulelwe bese beyidedela iye ehlane ukuba iyofa. UJosefa wayeyileyo mbuzi eyisesulelwe, wayenezono zabantu phezu kwakhe, futhi walahlwa futhi wayesihogweni ukuba ahlupheke ngokuzwiswa ubuhlungu. Umzimba wakhe waya ethuneni ukukhokha intengo yokuvuka kwethu. Ohe, wasekuthi-ke ngalelo Phasika ekuseni ngenkathi ekhuphuka ebuya ethuneni, lapho izinhlungu zokufa nesihogo zazingena kumbamba. Futhi ngenkathi evuka futhi ngePhasika ekuseni, akavukanga kuphela kodwa kanjalo kufika uJobe, uJakobe, u-Abrahama, u-Isaka, bonke babanye babo bafika ekuvukeni kuMatewu 27, futhi babonakala kwabaningi nasemaqaleni onke emigwaqeni. Lokho Phawulo ubufakazi babo ngoba babe nento ethize kubo eyathi, ngiyazi umhlengi wami ukhona. Nakuwo wonke umuntu manje babazi uNkulunkulu wayazi ukuthi ezinsukwini ezizayo ukuthi osiyazi besayense yezenkolo babezolithola leli Bhayibheli, babazi ukuthi amadoda ahlakaniphile ayezolithola, ukuthi ayezofaka ukuhumusha kwawo kulo, ukuthi ayezothi alisho khona lokhu, alisho khona lokho. Ngakho kukwenza kuqiniseke ukuthi amacebo akhe amakhulu eminyakeni ezayo ayogcwaliseka. Lalisisani manje njengoba sesivala inkonzo, njenga eminyakeni ezayo ukuthi icebo lakhe liyogcwaliseka, uNkulunkulu wanikeza ubufakazi obunqumajuku kukho. Ngalifunda bese sithi ngiyalikholwa lokho ngokwengqondo, lokho ngokukholwa kwezihlakaniphi, leyo isayense yezenkolo yengqondo. Kodwa kukhona into ethize engaphambili kakhulu kwalokho. Kunjalo akavukanga kuphela ethuneni, kodwa wenyukela phezulu wasethumela umoya ongcwele emumva. Wenyukela phezulu futhi upha abantu izipho, wathumba abathunjiweyo futhi upha abantu izipho. Futhi namhlanje emva kokuba izazi zesayense ezenkolo sezigange ngeBhayibheli, emva kokuba izinhlangano zamabandla isizihlelile futhi bathi awu yilokhu esikudingayo, abanye abantu bambelwa phansi kwendlu yesonto, abanye babangcwele sizomba amanye amathambo abo futhi siwalethe lapha, abanye babo bathi sizokwakha indlu yokukhonzela phezu kwethuna lapho abethelwa khona, noma lapho ambelwa khona sizokwakha indlu yokukhonzela lapho abantu entweni ephathekayo bazama ukwenza izinto eziphathekayo kodwa kuyize nje akukho lutho kukho konke kungumbhedo futhi akukho lutho kukho kodwa ukuvuka kwangempela yilabo abafe naye abazalwe ngokusha onalokho kukholo kokuthi ngazi ukuthi kanjalo ngiyazi umhlengi wami ukhona uNkulunkulu usebenza labo bantu ngezibonakaliso nezimangaliso nomyalo omkhulu lapha ekhombisa ukuthi wavuka abafileyo futhi ekhombisa izibonakaliso nezimangaliso ezibonakalayo uNkulunkulu anibusise niyakukholwa na niyakukholwa ngenhliziyo yenu yonke na Masiphuthume ekhaya manje nidle ukudla kwenu kwasebuseni bese niyabuya futhi ngelesishiyagalolunye nqo futhi sizoqala ukukhipha abafana benikeza amakhadi omkhuleko ngelesishiyagalolunye nqo futhi kokwami ngithi kulokhu kusa namazi okugcina phezu kwalokhu lapha ngize ngibuye ngibuye yona impela inkosi uJesu yavuka abafileyo iyaphila namhlanje futhi ingenza zona impela izinto ezifanayo njengoba yethembisa lezi bonakala lisho yakwaphelekezela abakholwayo ngisho ngize ngibuye futhi nakubani khishelwa ngaphandle nakubani bizwe ngobuhlanya nokho ukhona lapha kuwo onke amandla akhe uNkulunkulu anibusise ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonipha iphasika namhlanje eningasoze nalikhohlwa inqobo nje uma nisaphila manje ninanithi ngabe umelene nabo labo bantu beya emasontweni neziphambano ezinkulu nakanjalo naqhabo mnumzane mfowethu lezo zinto noma zingaba zinhle zinjalo kufana nje nokuthola nakho engikucabanga ngalawo masonto amakhulu wena uthi oh impela uma inkosi ingasipha indaba awu enkulu ngingakujabulela kodwa nakho ukuhlaziya kwami kwalokho senake nacabanga ngokwehlela lapha emashapu namafekthi nokwakha isikhulu eside esitimela esithwala abantu sinesikhumba sevukuzi nezihlalo zonke zizinhle zipolishiwe nehudi enkulu phezulu nokufaka onjiniyela lapho singenasi itimu sokusidonsa na niyabo uvele nje ngeke sisize nakancane ngingaqoka kuba nemonto yesandla ndawo inesitimu esithize kuyo kunokuba nakho konke okwalokho beningeke nina na ngoba kukhona lapho ozoya khona iqiniso lelo ngakho manje kalula nje ekhumbulani lokho ukuvuka kwangempela into yangempela wena uthi leyo nto ingazihambela yona ngaleya ingahamba kanjani na kufakazise kimi futhi yilokho esikwenzile sifake isikhumba sevukuzi ezihlalweni sipolishe ihudi sipolishe izifundiso ezinkulu kufundisa ngesayensi enkulu yezenkolo nokusebenzisa amagama amakhulu nje izinto ezinkulu abazidadisha kwisithazamazi ubusuku bonke benzela intshumayelo fishe abazoyitholela ukuyethula ngakusasa ekuseni ngamazwi amakhulu akhukhumele kodwa mfowethu kimina ngumbhedo lowo ngilikukristu ngilikuvuka ngilikubaza ubonakalayo enhliziyweni yami ukuthi ukristu wavuka kwabafileyo lokho kuya kucazulula kimi amen nginika into engingayisho nopa ulu wasendulo nalelo elikhulu ikamelo elimnyama elihlezi lapho phambi kwami njengomuntu osazokufa futhi angisesiyo indane ukuthi ngiyazi ukuthi njalo uma inhliziyo yami ishaya ngiya ngakulelo elikhulu ikamelo elimnyama lapho elibizwa ngokufa njalo futhi ngolunye usuku iyoshaya okugcina futhi ngifanele ngingelekelo kamelo lokufa nakho konke okusazokufa Kodwa ngifuna ukusho kanye noPawulu lo mphostoli omkhulu lapho ethi ngifuna ukubazi emandleni okuvuka kwakhe ukuthi uma ebiza phakathi kwabafileyo ngiyophuma naye ngaleso sikhathi ilokho engikufunayo ukwazi yena kulokhu ukusa ilokho ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamazi emandleni okuvuka kwakhe ukuthi ngiyazi umthengi wami ukhona Lamehlo akubuthekile elake laba impumputhe selivulekile lo mncane umzimba omdala oyintendentende ethe wamaphawondi ayikhulu namashumi amabili nanhlanu ubhadazela lapha ubu inyama ifikele phezu kwawo enhliziyo yaleba mnyama isono seyenziwe yaba mhlophe lezifiso ezazivame ukuthanda izinto zethu zifile eminyakeni engamashumi amabili nambili edlula futhi usuvukile futhi manje lamehlo asazokufa engibuka ngawo ngibe nenhlanhla ngomusa kaNkulunkulu ukubona izishosha zihamba izimpumputho ezibona oh izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu namandla kaNkulunkulu ngiyazi umhlengi wami ukhona ngiyakwazi ngale kwesithunzi sekungabaza ngiyakwazi umhlengi wami ukhona abeni ngokuqhubekayo sonke isikhathi.
All my reins consume within me.
No, my zame is there. No, my ulimi lwami lunamathela ezindebeni zami. No, my zibungu zesikhumba ziwudla ziwuqeda umzimba. No, my itshe lethuna lakhiwa namanje ngiyazi umthengi wami ukhona. Amen. Ake sikhuleke. Baba wasezulwini siyakubonga kulokhu kusa ngalokhu ukuvuka.
Oh God.
Oh Nkulunkulu. Ngake ngaba isoni ngiboshwe ngamaketangwe sono ngake ngaba setilongweni ngamathize thize ukuqhosha neziphoki ngesaba ukufa ngesaba ukudibana nawe kodwa ngolunye usuku lwenkazimulo nakho kufika ukuvuka kwabafileyo kuvela kulokho uKristu wavuka enhliziyweni futhi namhlanje sinalesi isiniseko esikhulu namhlanje uphila ngokuphakemeyo futhi siyakubonga ngaye futhi siyakhuleka baba manje ukuthi uzobusisa lezi zethameli ezincane futhi sibuthene kwangathi umoya ongcwele wakho ungaphumula phezu kwalowo nalowo. Niba nathi enkonzweni ezayo Nkosi futhi kwangathi umoya ongcwele ungeza ube phakathi kwethu kulokhu ukuza futhi uphilise wonke umuntu ogulayo osendlini sethu ekhona Nkosi kwangathi abantu bangasuka lapha ukuba bakhumbule leli phasika kuze kube phakade sethu ekhona Nkosi futhi kwangathi amandla amakhulu kwangathi izingelosi ezinkulu ezagengaza susa itshe ngephasika ekuseni kwangathi zingama zibe khona namhlanje ukuba zigenge ngezisuse onke amatshe okungabaza konke kwesaba konke okungezwani kususe ezinhliziyweni zabantu siphe khona Nkosi ukuze umoya ongcwele ukwazi ukwehla ngamandla amakhulu futhi ube nokungena kuwo wonke umuntu siphe khona ngegama likaJesu Kristu siyakucela amen. Asukume.
The first one to die for this Holy Ghost man was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. For the Lord. there's going to be more who will give their lives blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Keep dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping.
Nimthande nasi icula lelo culo elincane ngoba siyakholwa ukuthi ivangeli likamoya ongcwele savuza igazi. Kuyindlela yokuhlushwa, kuyindlela yokungaqondi, kunjalo izwe alilazi, izwe alizange lilazi, izwe liyonizonda, kodwa yimani sibindi ngilinqobile izwe. Abalikondi ukushunyayela kwesiphambano kungubuwula kwababhubhayo, kodwa kukhona into ethize phansi enhliziyweni yekholo ethi ngiyazi umhlengi wami ukhona, ngiyakwazi ngale kokungabaza. Wonke umuntu zizwa ekahle na? Asithi amen. Manje khawula ome eduze kwakho uthi ayibongwe inkosi, ayibongwe inkosi, ayibongwe inkosi, ayibongwe inkosi. Kuhle lokho, kuhle lokho. Thathani indawo yenu eyisikhundla kulokhu kusa noKristu wavuka kwabafileyo. Thathani indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi. Lungele manje-ke sikhothamise amakhanda ethu komzuzwana nje, futhi manje khumbulani izinkonzo emizuzwini embalwa nje, futhi siyaqala futhi manje ngelesishiyagalolunye nqo amakhadi omkhuleko azokhishwa. Ngeleshumi nqo inkosi Thanda amalungiselelo angaphambili azoqala, inkonzo yokushumayela izoqala cishe lapha nje, cishe kweleshumi ngiyathemba. Futhi nibe lapha ngaphambi kwesikhathi ngelesishiyagalolunye nqo ukuba nithole amakhadi enu omkhuleko. Nabafana bazoba lapha bekhipha amakhadi omkhuleko ngelesishiyagalolunye nqo kulokhu ukusa. Kulungile, manje phuthumani ekhaya uma nizokudla. Qhubekani uma ningadli, nibuye ningadlanga ukudla kwasekuseni. Wo, sidla kakhulu empeleni. Ngakho-ke nibuye nizilile, nijabula inhliziyo yenu ibe kahle, kugcinene engqondweni yenu njalo lokho. Ngiyazi umhlengi wami ukhona, ngiyazi ukhona. Izinsimbi zenjabulo zikhala enhliziyweni yami ngoba wavuka, ngiwuvuka nami. Ngokuba sengilungele okwesikhashana ngokwendawo eyiyona yona, sivuke naye manje, sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Manje sikhothamisa amakhanda ethu ndawo zonke endlini, futhi ngicele umfowethu Bhila omunye wabelusi lapha, umfowethu Tom Meredith ngimbonile emuva lapho, futhi sizomsebenzisa enkonzweni kamuvanyana. Futhi manje umfowethu Bhila uma ezoya phambili ngenkathi bonke abantu besakhothamise ikhanda labo ngomkhuleko, sizocela asikhiphe ngomkhuleko. Kulungile mfowethu Bhila uma uthanda.